Matayo umutwe wa karindwi.
Ntimukehe gucira abandi imanza, namwe mutazazicirwa, ko muzacirwa imanza ukurikije uko mwaziciriye abandi. Akebo mubagereramo niko namwe muzagererwamo. Kuki ushishikazwa n'agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, kandi ukirengagiza umugogo uri mu ryawe? Washoborutse kubwira mugenzi wawe utireka ngo utokore agatotsi kuri mu jisho, kandi nawe ufite umugogo mu ryawe? Wandyarya we, banza witokora umugogo kuri mu jisho, bityo ubone gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe. Ibyeguriwe Imana ntimukabiterere imbwa, kugira ngo zitabahindukirana zikabatanyagura. Kandi amasaro yanyu y'agahebuzo ntimukayate imbere y'ingurube, kugira ngo zitayaribata. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Usabye wese niwe uhabwa, ushatse niwe ubona, kandi n'ukomanze niwe ukingurirwa. Ninde muri mwe waha umwana w'ibuye igihe amusabye umugati, cyangwa akamuha inzoka igihe amusabye ifi? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so uri mu ijuru we ntazarushaho guha ibyiza bimusabye? Ibyo mwifuza ko abandi babagirira byose, namwe mubari ibyo mubagirira? Ibyo ni byo bibumbye amategeko n'ibyanditswe n'abahanuzi. Mwinjire mu irembo rifunganye, kuko irembo rigari n'inzira gihogera bijyana abantu kurimbuka, kandi abahanyura ni benshi. Naho irembo ry'impatanwa n'inzira ifunganye ni byo bigeza ku bugingo buhoraho, kandi abinyuramo ni bake. Mwirinde abahanura b'inyoma, baza babasanga bigize nk'intama, ariko imbere muri bo ari impyisi z'ibirura. Muzabwirwa n'imigirire yabo nk'uko igiti mukibwirwa n'imbuto zacyo. Mbese hari uwasoroma imbuto z'umuzabibu ku mutobotobo, cyangwa iz'umutini ku bitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, naho igiti kibi kikera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza baragitema bakagitwika. Ni nako abo bahanura b'inyoma muzababwirwa n'imigirire yabo. Abahora bampamagara ngo nyagasani nyagasani, siko bose bazinjira mu bwami bw'ijuru, keretse abakora ibyo Data uri mu ijuru ashaka bonyine. Kuri uwo munsi benshi bazambaza bati, nyagasani nyagasani, twahanuye mu izina ryawe, twamenesheje ingabo za Satani mu izina ryawe, kandi twakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Ubwo nzababwira neruye nti, sinigeze mbamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Nuko rero umuntu wese yumva ayo magambo maze kuvuga akayakurikiza, yagereranywa n'umuntu z'ubwenge wubatse inzu ye ku rutare. Maze imvura iragwa, imigezi iruzura, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ariko ntiyagwa kuko yubatse ku rutare. Naho umuntu wese wumva ayo magambo maze kuvuga ntayakurikize, yagereranywa n'umuntu w'igicucu wubatse inzu ye ku musenyi. Maze imvura iragwa, imigezi iruzura, umuyaga urahuha, byose bikoranira kuri iyo nzu ihitigwa, so kugwa irarindi muka.
Yesu amaze kuvuga ibyo byose, imbaga y'abantu bari aho batangazwa cyane n'imyigishirize ye, kuko atigishaga nk'abigisha amategeko babo, ahubwo yabigishaga nk'ufite ubushobozi.